Kulwa emu fitu demo kulonda lukwago Johnny Pompala nyibo na balonzi bantunye. Abantu banji mukube yobogera bagala chimu kutusiga mu buchayi. Amatuga febali bagazi bebigambo ebibi. Stanley J ngaba Johnny Pompala nyali nokuwangula mumanyi nomulundi guno mutulabiranga ddala. Bingi byatukoledde kugeza boazizimbya tuwadde mwanyi ne basalemu masomera tesereza n'olugudo lwaffe Masaka mutukula bangi kwe bafiiridde nalwo lukolebwe kalolo ebyo byatukoledde tumwongera akalulu ebirungi bingi ayongera okubitukolera bugubugu si muliro gwanga mujje gye nkubi abakadde n'abavubuka mwena musituke kanso zituyiganya polisi zituzoganya fena tunonya bwenkanya mugwanga oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe Mbolola yecho terafe natu kwesunga wade wali wabogere bigambe bikonjere balonzi tuliba gumu yegwe mulonde tuliba sonyi wabasoke bakwetonde oli musajja lwazi oli omugwe twesiga makaka senti katonda gwegwe yasindika mukibiro oli mpologoma mu Uganda yange kwesubiryange era kasana kanga kayimba kanyuma nkakubide mpalanyi wange yali tuyamba natukolera kubizibu byaffe Mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe n'omukadde akuwagira genda n'ekyo kikugataka abavubuka emibiri yaffe naffe tugiyiwewe ebizibu byaffe obimanyi yongera otuyambe ngeri gy'otuluddemu tosobola tuva mulimulengera wala oli tununula mbakyamu kuba ffenna twasalawo mbugagga ne mu bwavu ali kusongamu engalo nsabe mboka kuwe bwali balina emimu eminene nagyo gisalwe ababbi b'ettaka mu kyotera tubagobe batufumbira ey'ebigere tubafumbira emitwe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe oli mundu mmenye mpalanyi yegwe munene mu kitundu ekyaffe atakusinga kumegana atakubisa kama amagezi muliro gwe kano ne mukyame balimanya obunafu bali bukozesa okulwanyisa taddewo emipiira gigase abavubuka takisi bodaboda bamakanika abasamba bayimbi abato tusaba naffe mutuyambe bamaneja tetulina naye ebitone tulina empya emisanvu gyosanga nsaba mukama gijjewo ebirungi by'okoze nabalijja babisangewo bwe bali bisanyawo babisomeko mu butabo yeze Stanley Jai mukamukumira kabaka wange yeah.